sky. Semathini ndabazini uthola no rose. When uthola no rose. When uthola no rose. Semathini ndabazini uthola no rose. When uthola no rose. When uthola no rose.
Hayi uthola no rose.
Uroza kafuna
ukuningi.
Uroza ufuna intashini. Ufuni lokunja.
Ilokunja, ilokunja.
Uroza ufuna intashini.
Uroza ufuna intashini.
Ufuni lokunja. Sky, uma something. Ilokunja.
Was I gonna win a million of each other?